ya, 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 ha. Akasera ko, kumfana kuchali mo baby, wanjaga na kuagala, katoni wala. Platinum Studios, this is your betray, this is yo. Ha, let me show you my feelings.
Baby, bamurudi kwenjagala, bayo muti magwe agale, tempuri da biro bintage. Ah, eh, baby, bamurudi kwenjagala, kubira kasi mutanyuke, na manaji kuwodirira.
Wichi ya the other year, whatever bit I'm dry like, oh, back like I can't go money. Love the skinny, but the air is so perfect. That is the look out there, I love triumphant. This time I'm brilliant, cause I've ever been heartbroken. And I did the things that I never want. Took a step at a time to the step of my Arilla, my lily of the valley. You shall know, bro, that's part of me. Then I'll tell her, I'm sneaker. Baby, dry me, speeding up the town, maybe there. Big enough, strong enough, just make it bear. That was in the night that you got nightmare. You know what, little girl needs some prayer. Bless you and pray to our love, who cares? We are two in prayer. It looks so fair, like it's Thanos. I'm a real tourist, I'm on tear. It goes and Zoro when you need some repair. It's you and me that made up the CD. What to hear, we are right and we're here, baby.
Baby, I'm gonna do it when you got it. Vaya motiva güey agare sempre la vino vinta bien ah eh vengo mucho di vengagara cubia casi mucha nyuke na manaji kuodilila
platinum studio if you want okay. I'm soft like a pedanga kuwa makapera mwala le wandeka na ulanga sichawera I'm here lonely katipa pitafala. Unasembu kula wa baby wali mchambula. Nekuno nyano nyaku na ima sima wambula. Olichi watu leji jogeyo kampala. Kana msati foye baby kena labi kodi wala. Kamu kwa nukweli na baby kakubisa tuyola. Baby si uwande kasa ena sango mbulila. Ampe ntukondo kome uhani. Tulia mapela wazo namba wane hasola. Gani na wechi miula kumu walo wekala. Kasi wala kutula Yoganso vinto nyweyo yali era. Atambule pola lumale ya tuka wala. Tambude chafuduwa kununya yone wala. Bala sika usiju inewe ya gwe mchala. Kusepa na chulanga njaga la kulengela. Na yevo liwe ntunula masimandaba chibida katipunye zidola. Wala tone wala achimanyi mbulile banga sika wela
Beigo muruji kwenja gara bayo muti magwe ya gare sempuri la vino vintage. Beigo muruji kwenja gara kubia kasi mucha nyuke na manaji kuhodilila.
Wandeka tayomu wala ningali kupolisi. Kwa maombu kubienze na ningali muaisi. Wala wandeka halingia sigelanzi kama unsi. Omutima kutu jia kwa nogu tute wansi. Cheva njimba kwa rasa temku njimbire nevasi. Kayimbe na slow mwalanga njua ni mufasi. Ule wilo zebe ina he sleep ina house. Omutima kukuba ningo mwatu wa chelsi. Kwa maotu nyonye mwala zine mpaka wansi. Kwa sifo kwa mkwa njida kayimba mpresent case. I promise to live again, I kept my promise. Tokyo na baby girl, kuleza flying kiss. Katisichete gira bananga I'm speechless. Mutali mlambu wange, you know I come useless. Love you and jukumi denyo kache uchanga pasi. Mburu wa gendo kuliyanka kati ya fuka chansi. Ama ziga gendi muga kulukuta paka wansi. Uliwala, you know I'm serious baby.
Baby, bamurungi kwenja gara bayo muti magwe ya gare sempuri la vino vintage. Baby, bamurungi kwenja gara kubia kasi mucha nyuke na manaji kuodilila. Baby, bamurungi kwenja gara bayo muti magwe ya gare sempuri la vino vintage. Baby, bamurungi kwenja gara kubia kasi mucha nyuke na manaji kuodilila.
Come away.